Trust me. They're gonna be mad at me. No good in this, I'm supposed to be. Fuga fuga mu majwi bibagiwe fuba byo kondishwi ndacyavugira bari street naraye mfuri uwo mufata nka queen flow so mu buriri inazo wujuje mu makayi wishatse mama kari ikosa ni wamenye neza uwo ndi stories imya kibiri ishize ni hera abanyakigali ubu lifestyle ngo mbungi wale mbugana tukima super deep mbuganwa ubifuke nimpi nagwijisha abanzi bandi abo bisi reka busiwe bivuge mumine Leka, busiwe, nifuge, umine Nago fukana na bana na vama mawabo fukana na bibi Nago sinezo na njaho vikana ndabona visango rusimbi Waruzi mavu, buritwe niwe wasaga ngikamu Ziri jiwabo, za kujihana gura kuri mapu Nago fukana na bana na vama mawabo fukana na bibi Nago sinezo na njaho vikana ndabona visango rusimbi Waruzi mavu, buritwe niwe wasaga ngikamu Ziri jiwabo, za kujihana gura kuri mapu Barachibaza koko ngo nichi watanzu nganya nataye Mokube na zeru bazane bishaje naraye nataye umutwe Umusi mfunika rutwe rutwe Nari nararambi we kumva mungerera nyana wame Studio wo muri trench ndakiga ibyo nsaba mbe naho ndi stage Nimura nabona koko flex nabakirisha na turi ku kwezi Nasanze ibibi byo mubiza ariko mutisa nyuri byinyi mesi Mwigize mira ndobizi ntabareka mwishugunya muruzi Umva Leka, busiwe, bivuge, umine Leka, busiwe, bivuge, umine Nago fukana na bana na vama mawabo fukana na bibi Nago sinezo na njaho vikana ndabona visango rusimbi Waruzi mavu, buritwe niwe wasaga ngikamu Ziri jiwabo, za kujihana gura kuri mapu Nago fukana na bana na vama mawabo fukana na bibi Nago sinezo na njaho vikana ndabona visango rusimbi Waruzi mavu, buritwe niwe wasaga ngikamu Ziri jiwa, za kujihana gura kuri mapu